chiva chiva wengo mangonya na nyerzi zengo we. Angya kengo kavana sepashi duka. Ilom chiva chiva wengo mangonya na nyerzi zengo we.
Zingo na lombo zezo na klato.
Angya kengo kavana
sepashi duka.
Singing in Ghana, Angela Bond.